mix.
Yes.
Share the shit. Yo, Baba Kyla. You know what it is, man.
Okay.
Yo elim ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata ta vetia vini wet. Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchaka chua cash. Good time kila siku era nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki the rank. Kogopa na kushoboka so na kujitia dough. So mfara kwa mamito kisi mamia show. Homeboy gumiza nini ujaja kumek though. Of course shedded zedi ya kumesho. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Maseke ftisa mia tisa tisina tisa. Makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push. Push ira kubuta na sita shakwani.
Wanataka kufanani ya tufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatuwa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao.
Yumba, stani kwa site, najanga majumba. Nishajua unachagua right au pumba. Nimekua nishajua mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus, change hata mada. Rider wa deal, check it brother. We go harder, chilling with the bling bling style. Kama Gucci and Prada. Baka mkili ona mseme
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. All school kama vile pita more brother. I wish you change your raw saba. Do the raw shada. Dada squa gaga. Wish you wear kaba. Mina haba haba na haba haba. Meja za kibaba.
Wanataka kufanani ya tufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao. Wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao.
Kazi.